Real love never dies.
Le fait si hol sarti kanam venti jeuf la mine djem ko mi seul gi seul bu nuri mouré djant rek asaman sinister oh god sang la to god sma parcours sma mind di ko to god sma hol di sen mo wara gi sek ni bek di sen ni ma yendo pourtant bi set boy fo nga tambalé doré ce buntu galé saint louis joxna le tie fo fe le suma carrière tambalé du way font tout tout tant que la woné kon ti rabbi di li fan tout warna koné sans Du mot tous, yen me pousse, mon tach, ma tok bataille. Amo one arme, bugge tachawal bataille. Fuma dem gen arme, mon soulen son no baitai. Ndar gage, aduna bari late, late. Why so ma hologi tien, no ma forget gay. Yen di dad, man ko ye. Sma bir holla le fat yen. Mangi gis won on yi sen
Bangen
Deug deug fat su fat nge Oh fan su fat boy suma bir xol la len fat worna gor gi fat suma deme bay de kone xalat len rek gi fat wax luma nawle yi di xebe kad yu len non yi yabe non bro yar bi ma tebe ndar ge ci bir bob bi la ko yebe bis bu ne ngeen deg ñu tek ma seni tuma taxul ngeen sen tuma si galu xaj ndax duma fa lek duma len fa lek sen wax du ñaw de ku famu jëm famu joge ci sanam te lek tu su dina gacho ki sanam kulen ti yen yi gisna yen yi yan yi disna duma ko yek somme bi kawena dina ko yek echel be yen ni ma nekkal ci naaj bi ma nekkal len ci ker gi nekkal len ci all bi ngeen tewal ma ci ker gi ma bek ci yen
ban ngeen da ngi fatse
ngeen yen di daj man ko yek
ban ngeen ban ngeen
so bi xol la len fat yen
ban ngeen Bangen, tebi fashion.
Mangi gis won on yi sen.
Bangen,
bangen, bangen. Deug deug fat su fat nge. Yow, yen ay dekte li may binde Suma ten yen akoy pinde Please, never leave me alone My fat, ningen falon Joe Fatabu CBV, yow Sen fat, binyu bago na fat Mo fat, ba meni Joe fat Indi ay concept you feed Ye ke ti sen hip hop, ti generation hip hop Kalmaman, lampu bu fayi dal matalko Nyan len matalko Set ka bu gen ngen jen de matalko Fuma waten gen wuyu Teng se la, dile nuyu Falaw, khel dal na dina defne ashe Follow my way, fatten on top of suma yon the way, me warno suma turundo bitad Duma fatte dilen bege Yeah man, ila yon mi dini I got your back Diko my fans of fat You represent all around the world Grand yon fatte o malen Yo, fal na len El Presidente Lingen di dat, man ko ye Suma bir xol la len fat ye
Bangen Degi fat ye
Magi gis won on yi sen
Bangen
Degi fat su fat ye